kale mbera wete weerio mkolo kuchia agena maso tunayongero batu usaka atevi na wina wabitambu dene katugeneko muparlamenti eno edwali oli abachara mulago elia mulago specialized women hospital jitegezi zango muendo gwabana abafa nga bakazalibwa bweguze gukendera okuva ku baana bina asatu mu mukaaga buli mwaka okudda ku baana 189 buli mwaka kizaamu nno bannange suubi kizaamu esuubi kakati akolanga kuli eddwaliro lino Dr. Sam Ononge era nga asinzira mu kacho ka parliamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo aka PAC ategezeza nti okuva gavumenti munnangiro yatandikawo eddwaliro obukugu mu bujjanjabi bw'abakyala abali embuto buzze bulongookera ddala. Dr. Ononge agamba nti okwawukanako ne mabeegako wekyali ng'ekizibu okutaasa omwana azaaliddwa nga tanaba munnange kwetuuka naddala mu myezi omukaaga mu kiseera kino eddwaliro lirina obusobozi obumala okulabirira munnange omwana ow'ekikula kino era n'akulanga mulamu bulungi. Dr. Ononge agamba nti n'abaana abazaalibwa nga tebannaba kuweza kiro emu kakati balina obusobozi munnange okulabirirwa era ne bakula ate ne bafuuka abantu ab'omugaso kakati n'owoono.
What are the specialized thing which is so unique about us is that we're managing now babies who are born at a weight of 500 grams. That's half a kilo. And we have a statistic of one of the babies which is now 4 years of age, going to school, who was born at 25 weeks and is alive and is a testament to that.
Hey, bana ya kakati mtandiki kuzalila maruari do. Ulawa singuwa wawo buzibu bona bona. Embeera esobola okuba ng'ate etaasibwa kakati Dr. Ononge wabula agambye nga eddwaliro lino nti ate balinamu okusoomooza okw'abasawo abatono n'agamba nti wadde eddwaliro lirina okubeera n'abasawo 971 naye abasawo be balina bakola ebitundu 43 ku buli 10 kyagambye nti kino kiviirako abasawo baabwe okukola ennyo kale ne bakoowa kakati eno n'awadde ekyokulabirako ekyekifo ekirabirira abaana abazaaliddwa nga tebannaba kwetuuka era ng'eno buli musawo alina okuba ng'alabirira omwana omu naye beesanze nga buli musawo alabirira abaana mukaaga ekintu kyagambye nti ekyo kya bulabe bannaaye mukitunulemu.
I just gave an example of the neonatal unit. Neonatal unit where you have different categories of patients. The critically sick requires like 1 to 1. But as we stand off now, we are like 1 to 6. 1 nurse to 6 babies, which is unbearable. The staffs are getting burnt out and it is, you can easily make mistakes when you're providing basically the services.
Kale no, erono, ayagala eddwaliro libeere nga liyambibwako okufuna omukugu akebera abaana abazaalibwa nga tebannaba kwetuuka nga bakebera amaaso n'agamba nti mu kiseera kino beesigama ku ddwaliro ly'e Mengo okukola omulimu guno. Agamba nti omukugu ono wa mugaso nnyo kubanga abaana bano bazaalibwa nga tebannaba kulabika nti batuuka n'agamba nti singa balekebwa nga tebakwatiddwako bulungi ayinza okukulira ddala nga muzibe so nga ate bwabanga akyali wansi ng'omukugu yamwekebeze asobola okutaasibwa.